Mi siwezi kula paka aliyeye. Tena nimlishe kwa kijiko, nyimbo ni muimbie. Kama kuna joto ni mbebe, ni mbebe. Kisha nibembeleze, nimliwaze. Na kama kuna kosa bebe, anieleze. Nibembeleze, nimliwaze. Na kama kuna kosa bebe, anieleze. Napikwa na jua mchana kutafuta pesa ajekula. Usiku tena twagombana hivi kwa nini aninyanyapa yoyo. Baba, baba, mwandika talaka siwezi. Pola tu baba, nibembeleze mapenzi. Sio poa anavyonifanyia, ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto anavyotembea ye, ye, ye. Atabadilika yeah, 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 yeah.
Te, te, te.
Mimi nafumilia yeah, 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 yeah.
Yote
yana mwisho wake yeah, yeah, yeah. Ili ni penzi la kijeshi, kuruta nipige salute wake. Hata niwe msafi vipi, makosa sikosi, ila nikipeti peti, sijui labda nina nuks. Yani mwezangu yeye ataki, nambulia matusi yeah, yeah. Ila sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai. Ila sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai. Ale chuchu, nina ila sipati kitu. Huku ndo kupatwa kwa penzi butu. Nilikula kofi nilipompa pasa usiku. Unilitaka kufosi nilichezea teke la uku. Wababu hey, yeah, hey. Wababu sio poa anavyonifanyia, ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto anavyotembea ye, 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 ye. Atabadilika yeah, 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 yeah.
Te, te, te.
Mimi nafumilia yeah, 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 yeah.
Yote
yana mwisho wake yeah, 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 yeah.
Badilika dada, badilika na kusubiri bado. Mumeo, mumeo eh, anakusubiri bado.
Niombeshe mechi yangu, nampenda dada yako na namsubiri bado. Mwenzie, mwenzie eh, mina mpenda bado. Zesti anajua ninavyoumia. Mwanajua na vitu vyote nasubilia. Zungu bausa anashuhudia. Nikikaa peke yangu minalialia yeah.